unanichukia yangu sonya masuku mawiki nikipika miwewe unapaliwa
hater
kipata mwenzangu nanuna
hater
salamu kito unatuna
hater
kiposti vipicha unafyonya
hater hater
mwenzako siwezi kununa
hater
salamu ya nini kuchuna
hater
siwezi kufyonya gafyonya
hater
Haters wama snitchi na wakisi
Polisi
Shabiki yangu na kukisi
Nabukisi
Hato kini dista kukisi
Nabukisi
Ukini chukie na kukisi
Yeah Kloni ya chaka ni blessi Na mwili utabakia Hapatu tamini chukie na waisi na kesi Mafaniko yangu wekose fula Unanuna, unajikaba ro Takufa koromba ya kijibacha ro Na unabadi so, ataki 24 Atoki nichukia na kupenda flow
Hater.
Kipata mwenzangu nanuna
Hater.
Salamu ya nini kuchuna
Hater.
Kiposti vipicha unafyonya
Hater.
Hater.
Hater. Hater.
Mwenzako siwezi kununa
Hater.
Salamu ya nini kuchuna
Hater.
Siwezi kufyonya gafyonya
Hater.
Hater. Weni hater Haters wama snitchi na wakisi
Polisi
Shabiki yangu na kukisi
Nabukisi
Hato kini dista kukisi
Nabukisi
Ukini chukie na kukisi Ulini ya nifolo
Unanuna
Hater
Hato kini chukie na
kukisi
Unanuna
Hater
Hato kini chukie
na kukisi Ulini ya nifolo